Starshine CCM chama nambari moja. CCM 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 chama nambari moja.
CCM chama cha mapinduzi, wazee kwa vijana paka watoto. CCM chama cha mapinduzi, wazee kwa vijana paka watoto. CCM
naipenda,
CCM
naipenda,
mapinduzi daima. Kura zetu zina thamani, hatuzitupi jalalani. Twaichagua CCM kwa maendeleo na amani maishani. Za mwenye kiti
CCM,
kazi ya wabunge
CCM,
paka na rais
CCM,
hey,
CCM,
oh CCM. Viongozi bora
tunajivunia,
wananchi twashangilia,
maisha bora
wanapigania,
maendeleo tunajionea,
barabara elimu bora
tunajivunia,
anati kila kata, hey, wamepigania nia. CCM chama cha mapinduzi, wazee kwa vijana paka watoto. CCM chama cha mapinduzi, wazee kwa vijana paka watoto. CCM
naipenda,
CCM
naipenda, ipenda
mapinduzi daima. Alianza baba wa taifa JK Nyerere, awamu ya pili mzee wa ruksa, mheshimi wa Mwinyi, akaja na Mkapa, watu akampenda. Awamu ya nne akaja kipenzi cha watu,
Jakaya Kikwete,
Raisi Magufuli
kamlete.
O baba
kamlete,
Simba wa CCM
kamlete, tumpigie kura apite.
Amfrai pole pole,
weni nyota wa CCM.
O baba
kamlete, maendeleo kwetu yarete.
Bashiru Kakurwa
kamlete.
O baba
twende kazi sasa
kamlete, maendeleo kwetu yarete. CCM chama cha mapinduzi, wazee kwa vijana paka watoto. CCM chama cha mapinduzi, wazee kwa vijana paka watoto. Kassim Majaliwa, Mama Samia Suluhu, Rais Magufuli, hey, tupambanie Tanzania.
Relax, 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 relax.